all them.
Young billionaire.
Perfect the mix.
Show them. Yani if you don't have your wine now. Show them. Sugar chini baby bend down. Show them. Yani if you don't have your cat don't kick up. Aata mimuza kuna pagawa. Show them. Yani if you don't have your wine now. Show them. Sugar chini baby bend down. Show them. Mama menifanya katapela, eh. Kwenye mechi minifunekela, eh. Mchezo mchezo awitanja sila. Umeni changanya changanya shapoteza ndila, Unavyo waina, unavyo loteto. Umenikosha na unokala mobeto. Nipeki aina, tufanya beto. Ziki nipanda lazima nkovosha geto. Show them, yani vino unavyo waina. Show them, sugar chini baby benda. Show them, yani vino unavyo kata ukika. Aata, mimuza kuna pagawa. Show them, yani vino unavyo waina. Show them, sugar chini baby benda. Show them, yani vino unavyo kata ukika. Aata, mimuza kuna pagawa.
Vile baby ulivyo nasty matata. DJ tonga rumba tusakate chakacha. Mitete mona ya unipa na data. Na vyo tikisa nyavuwa ni kutisa mata. Shuka mpaka chini kumoha we. Nyonga koma kini kupoha we. Na ulivyo pini ntakoha we. Nta, nta Ntako awe.
Show them. Yani vino unavyo waina. Show them. Sugar chini baby benda. Show them. Yani vino unavyo kata ukika. Aata mimuza kuna pagawa. Show them. Yani vino unavyo waina. Show them. Sugar chini baby benda. Show them. Yani vino unavyo kata ukika. Aata mimuza kuna pagawa.